We'll just use them to carry our dead ones home, bro. Hizo maji yanaweka kwa mitaa, piped water. We'll just use them to cook in the funerals, bro.
But sasa swali lazima nikuulize, who came up with the 70,000 shillings figure? Kwa sababu nasema 206 ilikuwa SRC. Hii 70 ni nani ame come up nayo? Ekonene. Episode 305 tukisema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend, si ndio?
Yeah.
Alafu majuzi tulikuwa na pilot, jo ile crash ili happen. Alafu sasa tumeamua jo tukue na doctor, jo ile strike ina happen saa hizi. So tukua na daktari Dennis Miskela, yeni the deputy secretary general wa KMPDU.
Yeah.
Na yeah, inabidi tubonga jo hii strike, cause kaa kuna kitu mekwa kimeke headlines, of course hapa Kenya ni history ya the doctor strike. Na majuzi nilikuwa na watch I was watching anaitwa nani Moses Kuria. Na Moses Kuria aliwaambia iko nene.
Mazee hata madaktari pia wamwambia iko nene.
Yeah.
Kama mbaya. Kila mtu amesoma, kila mtu akona akili yake na mkono yake.
Yeah.
Wacha aende akatibu madaktari kama kuna madharau hiyo.
Yeah. Alafu kuna I think a friend of mine alitweet akasema msia anaongea hivi ni msia anayuko 100% sure hata get treated locally. Majuzi vile Moses Kuria was sick, where was he treated? Kenya ama abroad? Alienda abroad ama?
Alienda Dubai, American Hospital Dubai.
Oh,
lakini
okay.
kwanza alifanyiwa first aid hapa Nairobi, akatibiwa hapa Kenya ndio baadaye akaenda specialized Kenya huko majuu. So hata nikiona hiyo madharau yako nayo tunajiuliza kwamba yani ile mguu tumetibu ndio natukanyaga leo hii, yani
yeah.
Kuna ile methali wasio wanasemanga kwamba ile jicho umetibu ndio baadaye nakuangalia vibaya. So madaktari wameboeka na hiyo story sana bro. Yeah.
Oh, ameamua kwa kanyaga kabisa. Na hii story yake ilikuwa ni blanketi ilishika moto ama akiletwa iara mkoambia.
Hata mimi sijarada hiyo story vizuri vile mse anaingiza mguu kwa blanketi na chomeke mguu na blanketi. As in sika mguu yake usikia uchungu. Ya, lakini either way tunajua kwamba mguu ilichomeka na mguu ilitibiwa na daktari.
Yeah.
So anafaa ku appreciate madoki, otherwise leo hii angekuwa hata na mguu maybe unaelewa. So you know, most of the time as doctors don't know vile our middle class our bwenyenye una treat wase ina to hurt sana, because kasa hizi strike leo imefika day 43. Ndio mwenye kuteseka sio huyo middle class, huyo boss ni wale wase kwa ground. Nime receive phone calls mingi sana leo hii. Kuna kazini yangu ameniambia sister in law wake mtu yeye alikuwa mgonjwa sana jana usiku, wakaenda private wakambua waende Kenyatta. Sasa alikuwa anaweza kwamba Kenyatta inafanya. Bado kuna bishi yangu madhaka alifaa kwenda surgery. Amezea mengoja. So kila siku wana hope tu kwamba strike inaweza isha. Madhaka aende usiku, madhaka alikuwa na bleed. So maza I wish hao viongozi walikuwa nasikia uchungu kwa wa Kenya. If they had that pain ile mtu akawaida nasikia. Angekuwa na hiyo kiburi. Hiyo kiburi ingekuwa.
But nilicheki Moses Kuria pia alisema ati nyinyi ndio mnalenga the Hippocratic Oath, which is preserve life ama protect life.
Yeah.
So mkilenga njia do nyinyi ndio mna
no mfanyikazi yenu. Yeah, hiyo ni kublackmail. Hiyo ni kublackmail wasee, ku gaslight wasee. Cause kila time tukiongea nomina tuhusu wanatuambia kwamba wewe hii ni calling, ulichukua oath, wewe ufai kucomplain. Lakini unajua hii ni career tu kama journalism, kama musician, kama accountant. Medicine pia ni career.
Yeah.
Uwezi kuwa umesema umefanya kazi, umework hard, umepata hiyo airplane yote maisha yako, then unakuja kuteseka ati ni calling. Otherwise watupatia uniform yenye ukivaa kama daktari, ukienda super unapewa sukari bure. Wasema au wewe uko na uniform ya daktari, aende free. Ukienda shule uonyeshe stethoscope, uambie ah, mtoto wa daktari asilipe school fees, rent usilipe juu ni daktari. Lakini kama bado tunalipa expenses zetu kama mtu wa kawaida, basi medicine ni career. Na tukitisha kwamba tujalishwe pia, then hakuna haja kutu blackmail. Angalia vile wanafanya juzi wao wa CSS, wamechagua wase wanalipwa 780,000, wako na medical cover insurance 10 million, wako na magari, madriver, entertainment allowance tu moja ya CS moja ndio mshahara ya intern moja. So naona hapo kuna wenye wanatuga slide na uongo mingi, na Wakenya wamekuwa wajanja. Wakenya wamelearn kwamba wanasiasa wako na uongo mingi, na hii kwa hii strike tumeambia Wakenya wachague nani watatrust. Kuna madaktari wametrust na maisha yao na leo hii wako hai. Na pia kuna wasiasa wametrust na taxes wao, na umeona vitu wamefanyia taxes. So between the two of us, who do you want to trust? As doctors, we will not engage the politicians in any kind of back and forth. yeah. Wakenya watajamulia sisi vile tumetrainiwa kusoma ni mambo ya trust wazee. Mgonjwa kikaa pale una trust akikwambia kitu kama mgonjwa anakudanganyi na mgonjwa pia anakutrust kwamba mzee hii siri yangu nakwambia usieneze pale nje kama ni gynecologist
eh
yeah, yeah. Pale kwambia mzee nilikuwa na shida fulani nimekuja nitibu wewe aje kumtangaza pale nje unaelewa hiyo ni trust na pia na imani kwamba ile dawa unampatia hiyo dawa haitamuua ni trust bado so sisi kama madoki we trade in trust
yeah,
so hizi
yeah.
Mtu wa uongo za wanasiasa mzee tunasema no 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 that's not part of who you are man yeah
okay okay alafu nataka tuanze nyuma kidogo. Like one of the things ile nilisikia ni WHO ina recommend ge one doctor for every 1000 patients.
Yes.
But Kenya the ratio ni one doctor for every 17,000 17,000 patients. Eh? And so that means that we need more doctors, yes?
Yeah.
So if we need more doctors, why are there unemployed doctors?
Mazee unajua inufala tu mwenye inchi. Because ya tukiambia gava iandikishe madaktari wanafikiri kama wanafanyia madaktari favor kubwa sana.
Yeah, yeah.
Lakini mganga hajigangi bro. Doki akiwa pale hosi ni Wakenya wanasaidia.
Yeah, yeah.
Leo hii ona siwe kuna mother fulani ameamka usiku mtoto anahara kuna fever. No mother baby ni mama fua pale Kilimani. Lazima aende akafue safishe nyumba ndio apate do ya kufeed maybe familia yake. So mtu ile akiwa mgonjwa mtu mdogo anajiuliza mazee. Nikienda pale Kenyatta nitakaa the whole day. Dokini moja line ni wagonjwa kama 200.
Yeah.
So nasema ah nikienda wosi watu hiyo nalala njaa sitaenda janta. Ama nikienda job nirudi kwanza mtoto amehara amekufa mzee. Unaelewa? Hiyo ni choice new mother lazima make daily. Ama kuna yule buda mwenye maybe akuna prostate imefura hizi kojoa vizuri. Anaenda pale usia naambiwa mzee line ni mpaka 3 months ndio ufikiwe theater. Surgeon ni mmoja peke yake na kuna queue ni ndefu. So buda anajiuliza mzee. Sasa vile nilikuwa shida kukojoa would I do nikingoja hizi 3 months. Juu kuna hiyo shortage. Ama mother tumeli labda amefanywa pap tumemwambia mzee kuna cancer iko stage 1 ama stage 2 unahitaji kufanywa surgery. Sasa hizi Kenya mzima madaktari wa cancer ya wanawake ni 15 peke yake.
Yeah.
So imagine 15 inchi mzima unaambia mother kwamba anafaa apande akuje Kenyatta. Maybe anatoka Homa Bay. Anakuja Kenyatta anaona daktari siku ya kwanza kiona doki. Mzee gari kwa njia iliharibika. Anaambiwa mzee umefika clinic late. Rudi next week. Ah, anasema sasa hata fare hana. Mzee doki sio umpatie chakula kwanza, umpatie fare kwanza. Akikuja ukishamuona fare na Homa Bay theater iko lakini ama ara chemotherapy iko ama radiotherapy iko lakini queue ni ya 6 months. Mzee mmoja anajua kuna cancer, hii cancer ina spread kwa mwili. Lakini ile line iko pale juu daktari hayuko. Ni noma. So hii mambo tunasema mzee employee wase. Si daktari ana benefit kwa hii story. Ni wagonjwa wanateseka, wagonjwa wanaumia. Tukiambia wase mzee train more people. Train Kenya mzima cancer doctors ni 100 peke yake.
Yeah.
Out of 55 million Kenyans, only 100 oncologists, mazee. So imagine how wasee wanasema cancer, kila siku wanasema zi cancer institute, unasikia wameweka zi cancer conference, cancer ward, lakini hawa train wasee.
Yes.
Unaelewa? So hiyo story mazee inatesa wananchi. Na wananchi, hawana platform ya kuongea. Ni sisi madaktari, tunaona hiyo chungu. Kila siku kwenda nyumbani mazee, inakuumiza roho, unaona umadha mazee amekamu. Akuna cancer stage 4, unajua anaenda kudai soon. Unamwambia mzee kwa nini ukakaa mapema? Anasema mzee my son, nimetembea hosi zote, mzee nimeenda health center, nimeenda wapi? Unaniambia ni UTI, mara ni infection na pema antibiotics because anashita pale anaona manases na clinical officer, hajaona specialist bado, hajaona gynecologist bado.
Yeah.
So wana mismanage, wana mistreat, wanafanya black back and forth, by the time mother anakuwa diagnosed properly, imekuwa too late.
Yeah.
So Wakenya wanateseka kila inji 10 women die every day, 10 women die every day from cervical cancer.
Oh.
So yani noma ingine yetu mejipata yenye as doctors tumesema pana. We are tired of seeing Kenyans dying. We are tired of supervising death. Kwa pale ukikaa hosi, mgonjwa anafika haona equipment. Mgonjwa anafika laba ifanye. Mgonjwa anafika hakuna dawa. So unabaki mazao na tu yenye umadha ama mtu yeye amekuja ameletwa kama kuna fever na convulse. Unapotea mtu yuko na roho safi.
Kama
umadha amekuja kwa labor anahitaji kwenda theater. Unasikia huo generator kuna mafuta ama lazima aende anunue si gloves ndio awasaidiwe. Wakenya wameumia mazee. Na sisi as doctors, as union madaktari tumeamua kwamba we will stand in the gap for the Kenyans. Wanasiasa watujali juu watumii hizi facilities lakini we will stand. Ama governor sana vile anaongea mbaya. Lakini wanauliza wewe governor, wewe umesema wewe ni employer, umesimamia health. wewe mwenyewe kwa mgonjwa unakimbia Nairobi unapanda ndege unaenda ngambo. Nikawa wewe kwa mzazi bro.
Yeah.
Alafu unapikia watoto mboga. Unawekea kwa meza, alafu unatoka unaenda kwa butchery pale unakata kakota unakula na ugali. Umeacha watoto na mboga pande hii, wewe ndio umeipika kwanza. Unakimbia unaenda next. Ama tuseme wewe ni mzee unakupika mandazi. Unapikia wazee mandazi unawauzia, lakini wewe ukitaka kunywa breakfast, unanunua mandazi kwa duka nyingine pia. Kumaanisha kwamba ile unapikia watu kuna shida umeiona
yeah,
pale.
Yeah.
They don't partake of what they give us. Na wananchi lazima wajamu waseme hii story I make sense kwanza. Hiyo pressure kwa wananchi ndio bring change. Kwa hizi nchi yetu wasee wanaona ni kama everything the politicians look at it from a point of kama ina ni affect kisiasa ndio isort.
Yeah.
Kama ina affect cuz ona vile barabara iko mbaya wananchi wanabeba matawi wanaleta noma. Gavana isort. Shule wasee wakianguka mtihani wafukuze mwalimu wakasiriki gavana control. Lakini msee ya kidedi usi ati kuna dawa ama kuna daktari unasikia mazee ati Mungu amekuchukua mtu wake tutapatana binguni. Nini lakini nasema vipi Mungu hapa Kenya mtu mtoto anakufa 5 year old lakini Japan mtu anakufa 100 years. Kwa nini Mungu gani yeye anataka wa Afrika ndio wakufe na wazungu wasikufe? Ni story ya uongo kabisa. Lazima tulete noma tuseme ah, shule mtoto akifail anaweza rudia shule tena. Barabara ikiwa noma unaweza tembea tu pale Ndudhi. Lakini msee kidedi mazee.
Ame dedi.
Hiyo life imeenda hivyo. So as Kenyans tukasirike tu noma. Hata kwenye wewe ni middle class. Hata kuna insurance cover aje. Hiyo cover mazee kwa na ile noma kabisa. ICU tu 1 week imemaliza hiyo cover.
Yeah, yeah.
Ukishamaliza cover unavuka unarudisha bado Kenyatta pale. Huko unaanza fresh. So we keep on saying that you are only one major illness away.
Yeah, from poverty. Well,
mi daktari kwa time kwa nimesave do. Kwa taka kufanya biashara fulani. Mzee mada akateleza akavunjika mguu. Kuwekewa chuma kwa mguu akawa anatembea poa akapata clot kenda kwa lungs. Mzee alikaa ICU like kitu kama 1 month au si. Mzee ile savings yangu yote ilikuwa imesave like 10 years nataka kufanya nayo form fulani. Ilienda hivyo ikarudi square one. So inoma mzee tusipongea. Kenya hizi move.
Yeah. Hizi
move mbele bro.
Yeah. Alafu so kitu lazima nikuulize kuna kitu me mention juu ya say vile what they want us to use they themselves can't use.
Yeah.
So for example, vile Moses Kuria alishia maju. Who paid for that? It's the taxpayer.
Yeah, unajua say ukiona ile cover wako nayo kama saizi tuseme ya CSS 10 million wanapewa wanaza enda ngambo au ukiona au cabinet secretary wako na 20 million. So hiyo cost yote mazee inabebwa na mwananchi.
Yeah,
wao wenyewe hata hii social health insurance fund ama NHIF hawatumii hiyo bro. Wanachukua ile private cover ile kali sana. Ile inyato ukipata accident unabebwa na ndege ukikuwa evacuated. Lakini pia lazima niwaambie tu story moja hawa watu. Kwamba kuna wakati hata yeye atakusaidia.
Yeah,
juzi hapa yule minister Tuju alipata noma pale Kijabe. The first place alipelekwa after hiyo accident ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Kijabe hospital. Unaelewa? Kuna wale wazungu wengine walipata accident Mombasa ndio wakitoka Mombasa hapo karibu na Tanof ya Machakos. The first place walipelekwa ni Machakos. Yeye alikuwa na cover yenye ingewabeba mpaka South Africa. Unaelewa? Kuna president fulani wa Darika think wa Malawi. Alipata heart attack. Hata doctor ya kumrescue aiko kwa hosini karibu na state house wa ya kwao.
Yeah.
That is embarrassing. Ilikuwa no alikufa. Ikabidi amebeba hiyo akapeleka South Africa dikani kama alikufia South Africa. Lakini jamaa alikufa Malawi. Lakini since there are no drugs to save him, embarrassment. So hata wao wase kama in pizza ama series ama governors ona ile governor wa Nyeri ile alipata noma akadedi. Alipata accident pale Thika Road. The first place alipelekwa. Si Thika level 5.
Yeah.
So wase wajui kwamba wewe ukipata accident au pata noma yoyote.
The closest to
the
you.
The first na wase wae nangia the private OC. Kwa sababu hata ujulikani watu washap kuperemba wallet na donor ID watu wasege yu nani. So wanapata tu msame pata noma wanakubemba kwa the nearest public hospital. Ndio wase wasema please make sure that the public hospital iko na dawa, iko na daktari, iko na mashine because you don't know when you need it bro.
Yeah.
Kwa umetoka pale Masai Mara, holiday na familia mko kwa Land Cruiser maze. Then lori tu umetoka from nowhere magonga, we ni middle class, we ni songo fulani. The first place ndani inapale na rock level 5 utapelekwa.
Yeah.
So hiyo cover yako itaku save. Hiyo ndio siku utakapa pale useme I wish I knew. Madaktari wangekuwa hosi leo hii singepata noma. Lakini for now they think I wahusu. Lakini very soon itawahusu baze.
Yeah. Kuza alafu pia I don't know who I was having this conversation with but I asked them like if the president today was to say I'm not repairing state house I want to use this 900 million kwa hospitals, how much change do you think that would make?
That man would make a lot of difference. You make a lot of difference because ukigaleta hii noma tunapigania mambo ya interns ile do yenye washatwa 2.4B imebaki 1B ifike 3.4 madaktari interns want a job. So 1 billion hata tu ile pesa wamepoteza kwa hii strike. Kunywa mauzi pia ukiendaka uzi tunalipa. So hiyo do tu wakicollect tu from wagonjwa kwa uzi 43 days ingepita hiyo 1 billion. So they still continue to lose more and more and more. Lakini waoni if they could just stop for just 1 month wasifanye hizi matrip zao mingi wanafanya all over the place. Hizi repairs za state house za curtains wananunua. That alone would make a lot of difference mzee. Mimi nasemanga mzee Kenya si maskini. Kenya tu kuna umaskini wa mawaidha. Tukuna umaskini wa utu, umaskini wa ungwana. We are not broke. We are just a broken society. Because no, hiko maze, hizi magari wanaendesha, zita hizi wameimport fleet mpya ya presidential escort, ma Range Rover, kazote.
What for?
One can cut 30 mic, mics, maze. So,
afu na joswali inakuwaga, what for? Like kama president wa Netherlands, a country that's 100 times richer than Kenya, I think even more than, anatumia bike akienda job. Hizi vitu hazikutoshi, hizi like mabenz, ma like unaona yeah, kwa fleet like
yeah, but if you steal from people you need to protect yourself.
But let me ask you bro, as in hata magari, how many cars can you ride in?
Yeah.
Kani nyumba, how many beds can you sleep in? Wazi no vile generally alidai juzi wasoko na maisha yake walikuwa naishi maisha ya ungwana, maisha ya upole. Wakaongea ma flower language mob sana kwa hizo matanga. Nikasema why can't they also just wajiulize mazi hii dunia kila mtu atadai. Kila mtu upende usipende lazima utadai mazi. Ni legacy gani unaacha?
Yeah,
as in that's the only thing that, si kama daktari kama wakubwa wa union tunasema mazi hii noma hii vita tuko nayo na wase, we might not win because maybe we shindana na ndovu kunia. Lakini lazima to pass message fulani kwamba we know what you are doing, we can see through your bullshit man, unaelewa? Tukinyamaza sisi tuna mafala tunawaona and we can stand up to you. Yeah, kuna history yenye hadithi ya kuna time ofisi kwa tembea ikaona tujiwe kwa barabara. Ikaambia jiwe mazee songa nataka kupita. Of course jiwe haikusonga. Lakini ikaambia jiwe vipi? Yeye hujasonga lakini umenisikiza. So kama pia tunamwambia hivi ndio. Hata usipofanya vile tunasema umetusikiza. Na Wakenya wameona hiyo unafiki yenu na hiyo uongo wenu. Wameiona bro.
But kuna sasa argument ile nilicheki Moses Kuria alimake, alisema si aliwaambia mkuu madaktari. So since hakuambia mkuu madaktari ya hawezi kuguarantee internship. Like we mwenye ishi bila unaishi.
Unajua kwanza Moses Kuria lema aache umpiaro mob. Situ kuongea tu ovyovyo bila kujali. We ni kiongozi. Ukiwa ni kiongozi unakuwa una measured words. So, unajua kwamba maneno yako inaweza jenga ama ivunje. Unaelewa? Sasa hizi kwa ile delicate state ya negotiations. Sasa members wetu wanatuliza. Kama ndio wasemu na kanga nao mkizungumuza wenyewe hapa mko kwa noma. Because mse naongea tu like we didn't tell you but what I want to tell Moses that kama utaki mtu akwe internal utaki kumpost tuanze kuongea na pale. Ambia huyu mtoto akwe primary that don't work hard hapa mbele ni noma, cheza tu, fanya usanii, fanya ukulima, fanya biashara, hii pesa ya school fees usiwaste high school. Ukimaliza high school mwambie hakuna ja kulipa milioni moja kila mwaka kusoma udaktari. Wewe hiyo pesa chukua ufungue biashara, don't waste time. But huwezi kuwa kwamba unachukua pesa ya wazazi, unauza shamba, pesa ya mzazi maskini ama mtu mtajiri, unamwambia university unamlipa 1 million per year for 7 years, hiyo ni 7 mics school fees ya mtoto. Then mtu huyo akimaliza shule unamwambia kwamba I need to study medicine. Number one. Number two ni kwamba mtu huyo unamwambia kwamba umeweka sheria kwamba bila kufanya internship haizi kuwa daktari, haizi pata license. Na sasa umemfungia nyumbani kwamba huna pesa ya kumpost, lakini pia umemnyima license. Then basi mpate license, akigraduate mpate license, aende akatibu wa Kenya bila internship. Lakini noma kwamba ataua wagonjwa wa Kenya wengi hata kwa amefanywa ile internship. Cuz internship ile wanafanya wakikuwa supervised. So you can't have your cake and eat it. Either upate certificate waende wajitafutie ama walipe vinavyofaa. Lakini sio ningeye noma pia. Na pia ujue kwamba wa Kenya wanahitaji madaktari leo hii. Hiyo ratio ya madaktari Kenya ni 1 to 70,000. Kuna shortage nyingine noma sana. Unapata daktari mmoja mzee unaona like 300 patients in a day. Mzee unachoka, una beat. Mpaka unajiuliza, kumbuka pia daktari pia ni kazi ya akili. Pilot wako na ile hours yenyewe unafanya lazima upumzike. So as a doctor, how will you treat mgonjwa wa 300? Wezi mtreat the same na yule wa kwanza ulimuona number 1. Unaelewa? Pia huyu mgonjwa pia amekaa queue, alikufika usia asubuhi, unamuona saa 7. Kama alikuwa na shida ya noma ya sukari, maybe diabetes, hata ameaga, amekuwa complicated hapo. unaelewa? So hii mambo ya kutrain, hata leo hii tukisema tunataka kuabsorb wale madoki wote wanatrain Kenya wote, that will take 55 years kufika hiyo ratio ya WHO. Na hii 55 years doki asikuwa ameretire, asikuwa amekufa, na asikuwa ametoka Kenya. Na ya muhimu wa Kenya asikuwa amezaana wakaongezeka, because that's how acute the shortage is. So kuna mse anakuja kuongea vile Moses ameongea, mzee unahurumia tu prezo, mzee unasema kama wase ulipatia hii kazi, unamhurumia upande hili nturi anapeana mchanga, pande hii machogo ameharibu masomo, huku na kumicha anaharibu health, Moses anaharibu public service, as in orezo who will help him push his agenda. Kama these are the kind of guys wenye wakupali ati wao ndio is counting on for advice, basi mimi nawarumia huyu msee mzee.
I think kuna kinacheragei anataka ongezwe more
time. Life president.
Lakini Wakenya pia ni wale wale tu bro. Ya pia mimi nasemanga ka your choices have consequences bro. Okay, elect governor fake, okay elect MP fake, senator fake, ama hata useme government fake. It's up to you. Mesema kwa hii methali ya wazungu kwamba if you sleep with an itchy anus, you wake with smelly fingers, maze. Ani ukilala kama unajikuna kuna huko nyuma, maze. Kesho asubuhi mkono lazima inuke bro. So akina saizi ni harufu inatumaliza saizi kwa tulala kama tuko na tunajikuna bro.
Kwa Kiswahili sanifu. Kama mkundu wako una
kuna
kuna kuwasha
kuna kuwasha
alafu nilicheki pia nani kwa hii story, another thing that Moses Kuria alisema, alisema that hii hakuna crisis Kenya. Alisema out of 47 counties only 10 wame strike, the rest everything is moving on as normal. I was surprised to hear that. So that's the truth, only 10?
That's a lie. But hakuna shida. Hata hao 10 bia ni wananchi bado.
Yeah.
Because you know, watu wa media wako, ukienda Kenyatta imefungwa, ukienda Kisumu imefungwa, Mombasa imefungwa, all over the place imefungwa. Unaelewa? So, whatever nasema ni kitumezoea. Kuna wakati strike ya 2016, tukifanya ile 100 days, kuna usi yes, kwa mailu. Alikuwa amesema kwamba, the doctors can continue striking after all the number of Kenyans dying have reduced tangu watoke hospitali. Of course, it was like, you can't tell me ati wa Kenya, doki kama you got it, now they are dying less. The only issue that they are dying in the, at home if you see unaelewa. So the that thing of dismissing Kenyans concerns, ile machungu ya maskini, if today tungefunga hata hospital moja ya private, ungeona vile wangekuwa nakimbia all over the place, unaelewa? Lakini leo hii hawajali because ni maskini wenye ndio anateseka. Ile wasee wa hustlers, na ile inauma zaidi kwamba hii gava ilisemaga ni gava ya maskini, gava ya hustlers, itawajali itawajali mama mboga, wale wasee wa jua kali. Lakini vile wana behave mazee ni kama mazee, as in si tuwaambie tu huruma tu, yes have pity. Hata kama uwezi kuhurumia madaktari, hurumia wale maskini, because as doctors let me not like you. As doctors we can go abroad, man. Wasi wengi saizi washaanza kujipanga kwenda ngambo, unaelewa? Lakini yule mama mboga pale Kamuyu, Wamuyu market pale Kirinyaga, yule mama anauza rice pale Mwea, ataenda wapi? Aizi toroka akisema leo hii naenda kuanza kupanda mchele Thailand, unaelewa? Amekoma tu hapa. Na ndio maana lazima tu in every decision we make as public servants tufikirie the weakest. As a society we have to think about the weakest, the most vulnerable. We have to think about the women and the children. We have to think about the poor. If we can protect those ones, then as a society you can say that we have developed to may grow. Lakini kama tuko na ile society yenye ubepari tu, yani masonko ndio wanajalishwa. Kila mse unaambiwa kwamba uchumi ni mbaya, ilisasi wanasema sio wage bill conference, lakini hapo wameongeza mshahara ya MP, wameongeza mshahara ya DP, presos, yes. Unajiuliza kwa nini uchumi ni mbaya tu kwa mwananchi wa kawaida, lakini kwa wale wengine nao kila kitu ni poa, mazee, si fair, mazee.
But sasa kuna like another argument still I had was the 2017 CBA was strictly political, so Kenyatta needed to be reelected. Of course Ruto alikuwa deputy wake, and for them to be reelected hako anataka like mkiprotest while they are still trying to campaign for a second term. So ndio akakubali shingo upande. So saa hizi ndio sasa anaitwa nani, Moses Kuria amesema mme strike too early, because mme strike like how many years, 3 years before
three
the elections
years to time.
So akasema eko nene saa tuwalipi na hakuna kitu mtadu, because amesema as long as he's alive and as long as he's the CS, for your public service, msahau hata msijidangani.
So a test of their own medicine.
Moses kule kuna umbo krimob sana na inabidi tumcall out. First of all, ni serikali iko na uongo mingi. The first time tulikuwa na collective bargaining agreement CBA ilikuwa ni 2013. Inyigava ili sign, wakasema wata implement.
Yeah.
Wakakata. Then 2016 tukaanza kuambia maze, mungu na CBA yetu tulikubaliana na nyinyi maze, ni vipi? Wakasema ati, huyu mwenye alisaini hiyo kitu ni strange, hata atumtambui.
Yeah, oh, okay.
Wakaruka hiyo story. Tukaenda strike ya siku 100, wakasema pana, you guys have to implement this, maze, we are not leaving this. Wakatu insist, maka wakajail wase. Baadaye tukakuwa humble, tukajihumble, tuka call off strike March 2017. So tukaanza kudiscuss CBA nyingine mpya. Wakasema lazima tufungue tuange tukue na agreement nyingine mpya, ile nyingine hakuna. Nikaa msia kuna deni yako. Alafu akwambia itakupata do Monday. Monday ukimwendea anakuambia no maze. Hiyo mimi sikupatii. Mwenye alikwambia story ni si mimi. Tuacha tusizane ya fresh. Then uende ukae chini kusikizana na tena fresh. So ndio hiyo 2016 tukakaa tukasikizana fresh 2017. But the time we were signing it, it was 3 months after the strike ended.
Yeah,
so you remember that there was election and they were, we were to go a strike, mara mama we had arrest, we were forced, ni uongo. Strike ilisha March, CBA ilimaliziwa July, ilianziwa tulianza kudiscuss CBA towards the end of March, tukamaliza July. So there was no pressure on them. Now I can make promise, that is what I do, you do not begin here, interns, you 206,000. The initial agreement, ili is 2013, was that interns were to be paid 357,000.
Yeah, okay.
Wakasema no, us as government, we can afford 206. Hata SSC wakafanya job evaluation wa Kenya wote wanafanya kwa public service. Wakasema intern anafaa ku earn 206. Hiyo ndio agreement tulikuwa nayo.
So SRC ndio alikuwa mapna hii figure.
Hiyo ni figure ni ya gava. Hata hiyo CBA, anytime ukishafanya CBA na employer, unapeleka kwa SRC wanaiangalia wanasema hii ni poa.
Okay.
Then gava yenyewe their own lawyers wakachukua hiyo document wakapeleka kwa court wakaambia Justice Linet Ndolo kwamba we have come together to an agreement. Ndio hii agreement wewe bebe kama referee, just carry it with you in case kuna no in future you can produce it, unaelewa? Then wakakata ku implement bado, tukaamua kwenda court tukawa sue. Jaji akasema maze mliahidi ya majama kitu wafanyeni haki vile mlisikizana, ungwana ni kwamba deni lazima mlipe. Wakakataa bado, tukapeana strike notice ya kwanza 2022 December.
Yeah.
Wakatuambia mazee tulieni, ndio tumeingia kwa power, tunajaribu kutafuta hata kujua bedroom ni wapi, jikoni ni wapi, tulieni tuta control deni yenu.
Yeah.
Wakatuambia tupatieni miezi 3 tuta control. So January 6th tukasign tena kwamba hii deni ECBA tuta implement in 3 months na hizi timelines. Sakaja kasign kwa governor, Nukumicha kasign, watu wakasign na labor minister. 1 year mazee, kitu ya 3 months kakawa 1 year mazee, masiku wazisongi, tuambia mazee vipi. Wakatuambia kuhibu kujeni hapa Kericho tuonge mambo ya hizi mavitu zenu. Tukaenda Kericho Kapkatet yo time ya Mashujade. Nenda Kapkatet Kericho declaration. Wakasema mazee, hizi no mazenu zote tuwa sort within 1 year. Bora msiku na strike. Hata yu declaration wakasani mbele ya kamera.
So who was there? Kamkatet na alikuwa?
Hata president alikuwa,
okay,
head
okay.
of public service alikuwa, mawaziri wote walikuwa, wakia make your promise. So no, now I say, all along, wamekua wakipena promise. Gava, union imengoja, imeenda koti, imeka, I see anything. So by the time we're going on a strike, unaona ni kama hao ndio manafiki. Hao ndio waongo. So kina kama Moses anakuja kwa waza kusema vitu zinye, anasema saizi, mazee unasema saizi, wazi ungwana bro. Wazi heshima sio utumwa. Ndio si lazima uniheshimu kama miskela, lakini heshimu kazi yangu, unaelewa? Heshimu kama mimi daktari na you need me at one point or the other. Hii madharau ya hii dunia, one thing yenye kila mtu lazima ajue kama lazima ukufe. Kama uko very lucky unaweza kufa kwa usingizi bila noma. Lakini most likely utapata accident ama utakuwa mgonjwa. Inza wasai kupanda hiyo chariot of fire kwenda binguni ilisha na kina ilija bro. Saizi hapa Kenya lazima tu, yani you make sure that umeheshimu daktari because you don't know when you need that doctor. So wanasema usitusi wakunga kama uzazi bado ungalipo. Ama wakizungu tunasema kwamba don't insult your gynecologist when you're still having your periods.
Oh damn. Okay.
Period.
Okay. Alafu you don't think like Koika Katet declaration, maybe by the time the president was agreeing to this, Maybe Rachel Ruto wako amemwambia we need new curtains at state house. Ya ufikirini?
Amaze. No, iko. Sijui
tu. We need new bed sheets.
No, no. Budget ya state house. Yeah, budget ya state house saizi hata ni mob kushinda hata ya counties.
Mm.
Budget ya state house is more than even the counties zote combined. Mm. So, ni no, iko Kenya ni priority ndio hakuna. Mimi keep on saying that Kenya yetu ni priority hakuna. Because budget ya healthcare saizi out of a 4.3 trillion budget unapata percent 2 kama 4% 5% unaweka kwa healthcare. Mm. Yet this is the most important thing because COVID ilituonyesha kitu kwamba kama daktari ni mgonjwa haizi enda kazi.
Yeah.
Mtoto akiwa mgonjwa haizi enda shule. Mwalimu mgonjwa haizi enda job. Askari mgonjwa haizi enda job.
Mm.
Everybody akiwa mgonjwa haizi enda job. Uchumi, economy can't perform bila health.
Yeah,
so the most important thing in dunia ni health. Unataka kusomesha mtoto afike akue professor na akufe kwa sababu si kuna daktari, ume waste, unaelewa? Hata ufanye nini kama kuna usi, kuna dawa, kuna daktari, is all waste. So all the investments should be done kwa usi. Kwa sababu hata wazizo barabara wanajenga, we'll just use them to carry our dead ones home, bro. Hizo maji yanaweka kwa mitaa, pipes water. We'll just use them to cook in the funerals, bro.
But sasa wali lazima ni kuulize, who came up with the 70,000 shillings figure? Kwa sikuwa nasema 206 ilikuwa SRC. E70 ni nani ya mekama pinayo?
Mazi umuuliza swali poa sana. Na hindi swali yenye mibo wase wengi sana.
Mm.
Unajua tuwa last year na kumicha waziri wa health alisahau kudefend budget ya training.
Yeah.
Internship was under training. Yeah? So vile treasury walikuwa kawa wanaunda budget, wakaona mazee hii doa itoshi, wakasema uvijugaji unatua kwa hii list. Vile ukua home, kana, maybe wana do shopping, wakasema doa itoshi, ndashukisha ngano ni no ugali, unelewa? So wakamua kushukisha doa ya training.
Interns,
So mazee, interns pesa yao kienda hivu. So towards November, akaanza kuambiwa mazee, ati waziri, ido ya nini litolewa ya interns na hapa January, February they are due for posting, italeta noma mazee, tutafute do. Amenyamaza tu. Akatikua barua mazee ati enda kwa cabinet utafute do, kuna noma inatungoja. Akalenga tu. So hii February tukaamua kuanza kufanya demo hapo Ministry of Health. Tunasema mazee, post the interns, hata kama mna do watume tu waanze internship, then utawalipa baadaye. So one day tukifanya yu maandamano mazee, kuna karao alipiga boss wetu SG,
Dr. Davji,
risasi ya kichwa. Mazee ikabomba daktari sana. Akasema mazee, uwezi kuwa umetukosea hivi, umechelewa kuimplement CBA, maintenance uja post, na tukiongea, unatupiga. Wasiwakaboeka, wakasema mazee tuende strike. Tukaenda strike, mi nikawambia wasi wa ministry, because za hizo bossi alikuwa hosisi ameumia. So mimi ndo nimeshikilia. Nikawambia mazee, hii noma ya interns ni something we can solve. Kuzi najua sitake madaktari kianza, wasi warudi nyuma. Kuna asira ingine mbaya sana. Na ili wa convince ati le deal we make the best, inakuwa ngumu. In fact, most of the SGs kwa union, almost 5 wenye wafukuzwa, ni juu ya vile wamemaliza strike. Ukimaliza tu strike, wasi wa feel umefanya umbo wa klimob, unatolewa. So tukawambia, achi strike kianze, let's control it kabla ifanyike. Hakusikia. So strike kaanza. Kidogo kidogo Susan akamua, hii basi naomba kitu naweza solve, let me look for some kidogo money kwa treasury. Akapewa 2 billion na treasury. Kupewa doa, akasema hii doa hizi tosha, because budget ni 3.4 billion ya my interns. Akasema hii doa hizi tosha. Sasa akasema, akamulia ujanja. Akasema, awase, nda divide hii doa niko nayo kwa wote. So ikaone ikakuja 70-70-70 kila msi. Akaenda SRC. Akawambia mazi, kuna noma nimejipata hapa, nataka mnisaidie. Nataka mnipunguzie mshahara ya interns. SRC kawambia mazi itakuwa ni ngori. Sababu gani? In 2016 tukikontrol strike, hiyo figure ya 206 ilitoka kwetu sisi. So if you have to revise it, tutapandisha, because maisha imekuwa ngumu, bei imeongezeka, inflation, and the only thing we can do saizi ni kuipandisha. Wakabia Susan, basi wewe ukiamua, basi wewe ipunguze tu kivyako, utuambie unataka unadai aje. Susan waziri akarudi ministry, akafanya minutes, akasema vile amefanya job evaluation nini. Akaandika barua. Hiyo barua kwanza wasio kwa mgomba na kuipeleka SRC. Kuzo kwa jua italeta noma sana. Akasema kama mnaogopa nipatie nipeleke, akaipeleka. SRC boss wa SRC Lilimengichi ni beshte yake sana, ni demu wake, beshte yake sana Susan. So akamwekea letterhead, akasema ni kama barua imetoka kwa SRC sasa. Okay, akasema kama mshahara ime reduce mazi kaleta normal kwa madaktari. Unaweza kusema there's no way you are paying us 206 then you are failure zako unapunguza do tu hivyo kimadhara hata bila kutconsult. Hata hujafanya hata process, hakuna mkutano umefanya, hakuna minutes, hakuna job evaluation. Just because you think you are powerful unaweza do yani hizo madharau tu yenye kushowa same middle finger that utadu unaelewa. Hiyo ni maana strike hata imezidi kwa sababu sasa akasema sasa tutaona tutadu. Umesema hivi sibesema hivi na ujue kwamba skills ni zetu, mkono ni zetu, so ni sisi tunaamua kama tunaenda job au zi. Kama uko if you think you're powerful basi go see the patient yourself. Ndio strike endelea mpaka leo hii.
But see the other maybe wakisema that only 10 out of 47 zime strike eh? Alafu health iko devolved. So how does the national government come in if health itself is devolved? See, I'm thinking these things can be negotiated at county level. Nasaikwe, this county pays its doctors well, this one does not pay well, this county has enough doctors, this county does not have enough doctors. Well, how does devolution come into all this thing?
Mazoja ile kama kuna ile noma wa Kenya walijipata ni mambo ya devolve health. Because mambo ya education walisema, hey, mazee, education is too important that we devolve. Security wakasema pia too important that we devolve. Wakaamua kufanya experiment na mambo ya healthcare. Madoki waliwaambia mazee hii kitu italeta noma. Ndeni pole pole kwanza azili na dispensary health center mwenye vile nafanyika ndio.
Yeah.
Wakasema no. Prezo then Uhuru akamwambia mazee ngoje tuweke ta structures kidogo ndio tuone. Lakini hapo time hiyo governor Isaac Ruto walikuwa no. We are fighting devolution.
Yeah.
Uhuru akasema mazee kama mnataka noma chukueni basi. Unaelewa? Mtoto akililia wembe unampatia si ndio? Wakapewa wembe, wakapewa hiyo devolution waanze. Wakashindwa mazee. Wakashindwa kucontrol completely. So leo hii ile kitafanyika kwamba kuna tu ile kukosoa na pande zote mbili. Because bado ukiwa nalia, wakilia kwa county mazee mshahara imechelewa ama wakati mwingine unakatwa loan haipelekwi kwa bank na kuweka CRB. Sasa hata policy ya mtoto umekatwa atiende kwa insurance, unapata policy ya kupeleka do imecollapse. Pei ile ya KRA wanakukata kwa mshahara, afikishi KRA, unaikuwa fine. So wasi wakasema no, uwezi kati mtu mwezi mbili unafanya kazi daktari ujalipo wa mshahara. Ukawauliza unakombia ati no, do imekwama national government, ati sisi pesa tunalipa inatoka Nairobi. So endeni kwa Nairobi. Ukwenda Nairobi pia unawaitisha mazee ati mazee do yetu kwa wapi. Wanaambia pana, nyi mko devolve endeni kwa counties. So njia hii back and forth, kwa mfano tuseme, mtu huyu amezaliwa na wazazi kwa bahati mbaya wameamua ku divorce. So mtu huyu mbele alikuwa boarding school mazee. So akiwa shule anaitishwa school fees, akaenda kwa madhe anamtoa kwa buda, akaenda kwa buda anamtoa kwa madhe, unaona back and forth. So mtu huyu anakasika anasema basi kama mwezi kunilipia fees basi niamua kukaa nyumbani. Ndio madoki wamesema kwamba mtu atusikiza county ama national wenye tukae nyumbani. Then now you want to start, unaanza ku blame huyu mtu huyu. Ati mtu huyu ni mtu mtukutu amekataa kwenda shule, unaweza kutoa viboko hata kumchapa viboko ati amekataa kwenda shule. That's the same thing they are doing for us. Oh, you guys are stubborn doctors, selfish, greedy, will suck you, will take your salaries away. Vitisho tu. Lakini mtu ya uja solve ile shida mtu ya kuambia kwamba daddy ama mami, uniform yangu imeraruka. Viatu zangu zilipotea. Fees inahitajika. So sasa hiyo ndio kitaleta hii noma yote. So counties and national government lazima wakae chini waongee, because wa Kenya wakivote they voted for one president.
Yeah.
President William Ruto. Sikuona Ruto akikampaign akishika mkono governor akisema mambo ya afya leo hii tukiwa hapa Kirinyaga mtauliza Waiguru.
Yeah.
Mambo ya afya tukiwa hapa Kilifi ulizeni nani huyu Mungaro. Hakusema hivyo. Alisema ai Ruto, nimesikia uchungu yenu wa Kenya. Nimesikia uchungu yenu ya madaktari. Na mimi siku 100 nitasolve shida ya madaktari na nitaandikisha 20,000 healthcare workers. First 100 days.
Yeah, ni promise
ya result. Sema iko kwa nini? Manifesto yake. Unaelewa? Hata kamit all the healthcare workers union, akawa meet pale Catholic Uni. Ukasign charter. Kwamba hii noma yote imekuwa
na during campaigns.
Yes.
Okay.
Catholic
okay.
Uni. Akasema hii noma yote mmesema bro, nitasort. Unaelewa? So see that we are just saying things. These are things wali promise. And for the longest time tukisema hii mambo ya devolution, we used to be told that, ah bro, hii ni teething problem. Mikitu imeanza tu juzi kwenye wa pole. Lakini devolution ilikuja 2010. Mtu hii leo hii ako 13 years. Mtu wa 13 years hizi kuwa na teething problem. Simeone imeota hata zishangu kwa mbuka zimekuwa na permanent teeth. So hizi kuniambia ni saizi bado teething problem. It's just incompetence. Mambo ya healthcare, vile wanasema mambo ya UHC, ili wa Kenya wapate ile tiba bora bila kupata gharama noma. kunafaa kuwa na nguzo fulani, some fundamental pillars. One of those pillars inakuwa ni kwamba lazima ujenge hosi. Ya pili lazima ununue dawa. Lazima ununue mashine za kupima watu, hizi matests and all that.
Yeah.
Lazima utafute doo ya kureplace hizi vitu. Lakini most important thing, lazima uandikishe wafanyikazi wa afya. Kwamba ukishajenga hosi ukanunua dawa, dawa haizi toka kwa shelf iende kwa mgonjwa. That ukiweka lab, ukiweka CT scan, hizo mashine zote walileta za mabilioni. Hizo mashine mgonjwa hawezi kujipeleka pale na kujipiga x-ray ama CT scan.
Yeah, yeah.
Lazima uandike watu kazi. So you have to have human resource for healthcare. Lazima uandike healthcare workers hapo kwa hosi. Hiyo wamekata kufanya. So and it's for obvious reasons. Kwamba ukijenga hosi unapata kickback ya tenda. Mashine ukinunua unapata kickback ya tenda. Unaelewa? Lakini hiyo mshahara ya mtu huwezi pata kickback kwa mshahara. So unaona kila mtu anaona hiyo ileti shangwe. Kaa juzi wamelaunch mambo ya community health promoters, 100,000 of them. Unaweza kwa launch all over the place.
Oh.
Lakini jao wasio kajiuliza, eh, mazee ni aje jamaa na launch kazi ya county? Lakini ilikuwa juu ya kila CHP ako na bag, amepewa bag kit. Hapo ndani kuna BP machine, kuna mashine ya sukari, kuna vitu yenye kila bag was costing almost 10,000 shillings. So yeye ni biashara bro.
Someone had to get that tender.
100,000. Unaelewa? So unaona kama wakati yenye kitu biz imeivana, watu hawajali kama ni devolution manini wasio ama mambo hii housing size. Housing ni devolved. Lakini like, unaona wasi national wameamua kuifanya, hata wanailaunch, hata wameiweka kulikweli. Jo kuna mautamu hapo ndani. Lakini ukiuliza wafanye ile kitu wafaa kufanya mambo ya kulipa madaktari, mambo ya healthcare, au naombe mazee, ah no mama mazee mko devolved endeni kwa, unaelewa? So hiyo ndio ile kitu inaleta shida kwa hii history yote.
Oh okay. Alafu pia imenikumbusha around COVID there was, I think was it one famous story ama there's a doctor who died.
Yeah.
Of COVID.
Yeah.
But apart from that, niko na chiki there's another doctor who was killed in Nakuru level 5. This doctor was killed. What do you mean he was killed? Alikufa juu alikuwa mgonjwa ama alidedishwa na mtu?
Unajua madoki wengi sana wamedai inchi. Na most of the time ni juu ya hizi frustrations za job. Kwa mfano yo Dr. Mugusu alikufa na COVID maze. Uboi maze kwa kufanya kazi Machakos. Hako amelipwa mshahara mwezi tatu, tano, five months. Then alikufanya kwa COVID center. Maze hata hake afford, hako hata na medical cover. Hake afford hata yo kwenda yu husi anafanya kazi. Akaenda kwa sister yake Kayole. Kwa hizi mahusi za estate. So of course mahusi za estate mazee ziku down. So akakaa kwa mazee mpaka akalemewa. So vile akaanza kutweet atasema mazee is not worth it mazee. My brother asimenye mkuu kwa field. Is not worth it mazee. Is not worth the success, is not worth it. Gavai kasikia story wakambeba juju wakampeleka Kenyatta University Hospital. Kipa the time akawa fika huko akawa imesha spread lungs imego. Hey Gavai ikaibika mazee hiyo jioni. Kagwe alikuwa waziri akatoa do yote yenye alikuwa amelipwa, akalipwa posthumously. So do yake msaidia, unaelewa? So ile stress. Now what out do kiwenye alikuwa Nakuru. Yeye alikuwa ametoka out na mabishi yake, lakini baada alikuwa job, unaelewa? So ile ameitwa usiku kuna noma, akaamua kutembea kwa sababu huwezi afford gari. Haita afford taxi ajalipwa mshahara. So ile akiwoka kienda usiku mzee akakuwa attacked na mathegi, unaelewa? Na bado kuna wale maduki wengi hapo wamekufa na suicide juu ya noma. Kuna mmoja alikufa Kagundo, alikuwa amemaliza internship. Wanaambiwa watu ati nyinyi volunteer tu tutaona vile tutawapatia kazi contract, lakini just volunteer. So mzee amevolunteer 6 months free. Hii familia kwa wanaona kwamba wewe ndio yule mtoto star boy. Yo, hii udaktari pia unakuwa star boy because wewe ndio yule mtu umekuwa number 1 kutoka primary hard class 8. Umepita umeenda shule poa mzee, umepata A plane, umebeba kwa TV na walimu wako, community imekusherekea huko kwa TV, kwa newspaper. Umeenda pale medicine miaka 7. Unataka kuwa ni surgeon. So kuna ile hopes. Umeambia kama wewe just be disciplined. Ukikuwa disciplined anything you want utapata. Unasikia? Ujaifanya strike, ujafanya tano is making, ulikuwa school captain because uliamini kwamba work hard, be disciplined, everything else will come to you. Then una graduate na kuwa doki, unagundua kwamba ah, ilikuwa tu ni story bro. Tuya jaba, hii nchi kumbe ni wajanja ndio wanaweza ishi. Ile usomi haisaidii mzee. Unaambiwa C guys employing A guys. So mtu huyu anaanza kuwa na pressure mzee. Mabishi yake yenye alishinda labda shule wamekuwa successful, wako na magari kama dem, mabishi yake wameolewa, kuna watoto hivi bado kwa shule, una certificate. So unaanza kusema mzee, nili waste maisha yangu. So ile doubt, pressure inaanza, depression inaanza, noma kidogo hivi. Umejidedi ama kidogo kidogo noma umeanza kunywa pombe, unaenda deep into alcoholism. kidogo kidogo mazee umeamua kuja live. Mm. Jo ile stress yenye society imekupush. Pia jina kubwa, unaambia wewe ni daktari, kila mahali daktari, arabu ya kanisa daktari, mtu akikuwa mgonjwa WhatsApp shaongezwa daktari, kwa matanga daktari. Na wewe unaitwa thao, bro. Mm. Wewe daktari unatoa tenga tano kipanda juu, unaelewa? Mm. So pressure inazidi. So you can't, you start living beyond your means. Wazazi pia wanasema walisomesha mtoto ni daktari, wanasikia simu usiku mazee tuma do. Watoto wenu wako nyuma pia mimi wanasema waliuza shamba ndio some lazima usahau, you take care of them.
Yeah,
so
yeah.
Pressure inakuwa too much, unaingia into depression. Mm. Mimi pia ndio ile noma imeaffect members wetu yenye tumesema. Yeah. Maze, as in tukirudi nyuma we'll be going back to more of these young doctors dying, maze, because
wale jo kwa noma 7 young daughters doctors that is wame die by suicide in the last 2 years. Eh?
Yeah, this year alone. Yeah. I've lost 4.
Mm.
Suicide, bro.
Mm.
So, na hata chukua mini kiongoza wa mazee, hata saa zingine, if I show you my message, msa nakumba tu mazee, nitume sutano ya lunch.
Mm.
Mazee watu hiyo wamelela njani, nitume tatao mazee. Nyumba angu nenda kufungwa rent mazee, nitume kitu.
Mm.
So, as a leader pia, unaona tu nye hii kidogo kunayo, unawatumia. Lakini unajiuliza, how sustainable is it?
Yeah.
How sustainable is it? Uwezi tukua wewe mshalako kidogo melipua, pia unatumia. Uwezi gava, bro. Unaelewa?
Mm-hmm.
So, the only thing we can now do to these people is to offer ourselves in a strike. To offer ourselves that kama tunafungwa jela, kama tunawawa, we pay with our own blood. Kama, let us just pay that, as in, that's why kwa history, tumesema wata watutishi aje na jela, na noma, na nini, watutudi nyuma mazi. Because we are not any special than those four who have died because of the frustrations at work, mazi.
Mm, mm. Alafu kuna usiju Dr. Ngugi died in a car at KNH parking while doing a lockam. Lockam ni nini? At KNH casualty.
Story ya uboy ilikuwa ni story ingine sad sana.
Mm.
Ja, uboi alikuwa anafanya kazi Kenyatta.
Mm.
Na Kenyatta ikumewapatia wako ni lockam inamaanisha kwamba ukifanya kazi mali fulani ili kuongeza income yako unaweza aenda kufanya gig fulani on the sides.
Yeah.
So maybe uko employ maybe tuseme Mama Lucy ama Pangani pampu mwani, then unasema usiku Kenyatta kama kuna gaps kwa rota yao, unaenda hapo kufanya janta ya on the sides. So I say, look, I'm doctors, I'm not going to please a kudos in between. Maybe hata wagonjwa umewatuma labu na ngoja maybe warudi after 1 hour. Ama umemaliza queue, so umekaa tu on call umetulia. Hawana. So ile amua kuenda kutulia tu kwa gari yake. Wengi wao sana wanalanga kwa gari. So si yeye ya mosquito baridi nini amua kupandisha kio juu. Saka dos. Saka suffocate, bro. So bibi yake kwaishi Kayole. Kwa bibi yake alikuwa na ball mazi. Anashangaa huu bwanake yako wapi? Ujamaa shiki simu. Wagonjwa wamekuja. Kwanza ilianza kwamba wagonjwa walikuja, nurse anamtafuta, hayuko sasa. Bibi mazi anapiga simu kesho asubuhi mazi, jamaa shiki simu. Bibi akapiga wasee job, atuende waangalie kama ako kwa parking. Mazi kwenda kwa parking. Wanaona kama ni msia amelala. Gonga jamaa mki. Wakaita makarao kufungua, jamaa lisafuketi juu alilala ndani ya gari. Na bado kuna daktari mwingine pia, pediatrician pia, ilifanyika tu hivyo pia tu. Is it pressure tu, mob tu, akapata depression.
Aya, wacha ni rewind kidogo. Hii gari ilikuwa place open air.